make a genie, only a chimney cry. Hasira zanini, kwani dunia mimi wai. Maneno mengi jini, uniache mina cry. Chakula kiliki kama sipokuona, haibiti chai hiriki ndafu ilonona. Maneno ya waongwa na ribo makusudi, usafiri mjini tabu na puchiliwa kurudi. Sini hispibaya, ukanuna ukavimba, ukatamani unirarue, tena uge ukesimba. Hasira za nini, kwa nini unyamini wai. Maneno mengi mjini, uniachi mina cry. Hasira za nini, kwa nini unyamini wai. Maneno mengi mjini, uniachi mina cry. Hanipunguza sira, na unisikilize mimi. Please acha kuzira, hilo naniumiza mimi. Jasho langu ilipate siku kumbe tama, japo nilete mkate wakinishinda daga. Nipende usiniache hani usijitamba, napokumbata nikumbate wangu washirana. Sini hisvibaya, ukanuna ukavimba, ukatamani unirarue, tena ugeuke simba. Hasira za nini, hasira za nini wai. Hasira za nini, kwa nini uniamini wai. Maneno mengi mjini, uniache mina cry. Hasira za nini, kwa nini uniamini wai.